yekwe benuze yo mubanji sirina mulala bana babiba nasonyiwa kankutwale gye nazaalibwa kuba bakwesunga galiba magumbe
Munange.
bakuru.